wacha kushangane na kwa lugha. Roho Mtakatifu yuko hapa. Na ninataka watu wote tutambue uwepo wake. Yeye ndiye mkono wa Mungu. Yeye ndiye anajua siri za Mungu. Na yuko tayari kutufunulia. Come on, bask in the Holy Ghost. Ropa patata la babante la ben. Riku parada babosha babanta la babante. Rababa kusha babanto nebebebe kusya ba. Ribababa soka parada banto liba. Errando bobosha babako parande nebebebante.
Oh,
Come on, listen up. With your hands be lifted up. Come on, roho abuan. Wora kaparo bi mantelebe be kupa adaba. Lift it up.
Spirit!